Charon, Uganda.
Shannon Production.
Mutabani, Uliza. Wana wange Uliza. Mutabani, Uliza. Wana wange Uliza. Bagera babulirino wabogwe owomuna okutu okunkumula tomanyi owomuna okuganyirwa mwana wange gwobireketayo kati kunkumula envumbo wuliriza byeŋŋamba mwana wange na bino biwulire makujja okusala n'evvumba ekikuzuzisa kifi ky'okudde kuba obunene bwegumba tebusinga kifi kyolina amababanyi ge walenga tegakusula mutata mutabani wuliriza mwana wange wuliriza mutabani wuliriza mwana wange wuliriza namufunye okusowagana emwewe bula mu maso gabato ekisenge yekoti yamaka eyo gye bakwatira ddamula tobeera mwogezo mu mwana wange birowoozo bye byanirize olwo mubeere n'omusingi ogukumidde amako obutayuga mutabani wuliriza mwana wange wuliriza mutabani wuliriza mwana wange wuliriza ekisembayo mwana wange nakyo nsaba okikwate buli kiseera yogera ngeri mukyalawo kubanga kyamutonderwa owuliriza abaze yennyini aha ekirala toba mukono gamu mulabirire omwana w'abantu abakyala balina kuweebwa kyoyitira muyiyizeyo omwana w'abandi nange we nabiri byotegedde mutabani wuliriza mwana wange wuliriza mutabani wuliriza mwana wange wuliriza bajajjaffe bagereza mbulire tefa yonna anti nantabulirwa bulijjasabala kwa fumba laba enjuba egolobye nsanziro okwabobwe mweraba